Sheesh.
No. Hey, bam and bam this again.
What is African girls on?
Nifumbe Lava macho na nidanganya Ama nimelewa pombe Mano napende za kinyama Hapa natoka na wewe Na kama mbae welawama Cause I want you for myself Usinikatae mama so sawa Pay the way you do the belly dance Mama nimesimama kidete Fanya kama unaketi na manichomeke Pay the way you do the belly dance Mama nimesimama kidete Fanya kama unaketi na manichomeke Zaidi yako we Saki mwingine zaidi yako we Minaona wengi ila we Saki mwingine zaidi yako we Zaidi yako we Zaidi yako we Oh oh we we Pandisha mizuka twen Na dude go-go wine
Coco.
Sisi majo-majo
Jojo
Sisi majo-majo
Jojo
Na dude go-go
Coco.
Dude go-go wine
Coco.
Sisi majo-majo
Jojo
Sisi majo-majo
Jojo
Ooh, yeah. Baby, will you do the belly dance? Mama nimesimama kidete Fanya kama unaketi na manichomeke Pay the way you do the belly dance Mama nimesimama kidete Fanya kama unaketi na manichomeke Zaidi yako we Saki mwingine zaidi yako we Minaona wengi ila we Saki mwingine zaidi yako we Zaidi yako we, zaidi yako we, we Oh, oh, we, we Zaidi yako we, we Oh, oh, we, we
Zaidi yako we,
we